ngalomsindo wesando bazovuma ngesihlangu sikaMnyamande bazokhothama.
Sina sani kwamandla, sani kwigunya lokukhuluma iqiniso esizweni sonke. Sifuna uThamsanqa Thabede esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Uma kungenjalo indaba yamakhansela sayikhansela, ngoba mningi iminyaka silinde intuthuko luthi ukufika kithi. Umphakathi wethu ubambezelekile okuningi kusidlulile, besinganakiwe kodwa besinganakile ngoba bengekho siphusize silidingayo. Vele ubungcono buvele entweni eyodwa, buvela ngoba usuyiqhathanisa. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Umphakathi wethu awunamanzi, enye ingxenye inamathanki. Abanye abanayo inhlasi, yazi lento ihlasimulisa umzimba. Ngoba namanje isindlu zomxhasa zikhe emphakathini wethu. Kade silindile, asinankinga nezethembiso. Inkinga thina silala sithukile, ubonda liyawa kuzoze kube nini. Sibambele lithembe elingasizi, nalo lisibangela usizi manje. Ingakho sithi sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Uma kungenjalo sizofa indlala, ngiqinisile. Imisebenzi akube yethu sonke, ikhetha abathile ngevoti lami ngevoti lakho. Siyamjeziso owadlala ngathi ngevoti lami ngevoti lakho. Uyamkhuphula okhuthalela ukuthunywa leli phimbo elomfanyana omncanyana lobo imbhalo engakhohlisi. Ngimbonge ekhanisela isizwe ukuze siphume emaketa angena axhakathisa ingqondo. Emphakathini wethu izindunza ngasesa zinelanga, kodwa ikhulunywe yokuthi abangazitholanga bazosizakala kanjani. Kunabantu abakhubazekile kodwa basizakali ngosiza abalidingayo. Kunabantu abaneziqu zemisebenzi, amathuba ayavela kodwa awafiki kubo. Amandla esithuma ngawo umholi awethu, amandla wethu, amandla esithuma ngawo umholi awethu, amandla wethu, amandla wethu, amandla wethu. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Niyasiza ukuthi sithini? Sithi sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Singamalungu omphakathi bayazenzela nje kithi. Umgwaqo wawuzodlula emakhaya uye edolobheni ehluhluwe wafika, kodwa uyanga khona sathula. Sahanjelwe inhlasi izinsuku kwathuleka. Wasukuma uThami wasilwela, sambonga nathi asithule sathula. Ivate likani ayiwaletha amanzi lungakasondeli ukhetho. Sihlale sikhala ngamanzi njalo, sikhala ngamanzi njalo, sakhala ngamanzi. Kwenkosi yami kwathiwa ivate likani ifile, kuyaba yebiya. Siyibona iyothela kwelinye lamathanki endawo, hawu sathula. Wayibhala incwadi uThami ebhalela umasipala, esinxenxela ukuthi sivulelwe amapayipi agudla umgwaqo okungenani. Ngoba vela nawo amanzi sambonga, kodwa kwakumele sithule ngoba likhala kabuhlungwani ihlombe. Uma lishayela wenza kahle ngekho eqhulwini. Ingakho sithi sifuna uThami. Ngikhuluma nje isicema sangasesikoleni asinalo ithanki lebiwa. Yebo lebiwa siyavuma okwethu kuligada, kodwa kwasiphunyuka ezandleni. Kodwa lokhu akusho ukuthi abasawadinga amanzi. Lokhu akusho ukuthi asawadinga amanzi. Lokhu akusho ukuthi asadinga ukusondezelwa amanzi. Kanti sabanjwa ngophondo nje sibe sisho ukuthi sifunani. Niyasiza ukuthi sithi sifunani. Thina sithi sifuna uThami esesihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esesihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esesihlalweni sobukhansela. Kanti sabanjwa ngophondo nje sibe sisho ukuthi sifuna ushintsho emphakathini wethu. Umphakathi wethu sonke, ushintsho nentuthuka kube yethu sonke. Ngikhuluma nawe nje, uma ungathatha inyathuku uyojika ngasejika. Isigceme sangasejika asinalo ithanki, lashiswa. Yebo lashiswa, kodwa lokhu akusho ukuthi abasawadinga amanzi. Yebo ziva ngamvunye, kodwa thina sinabantu esabakhuphulela ukulalela isililo somphakathi. Sinabantu esabakhuphulela ukufeza izifiso zomphakathi. Ingakho sithi sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Sifuna uThami esihlalweni sobukhansela. Safa ukuphuza ihluhluwe, kwasha kulimoto, siphuza amafutha. Sifika ingwenya, hawu saze safa umchamo noblonge besikomo sibe savota umphakathi wakithi kanti anazini ukuthi navotelani unavotela ushintsho lwethu sonke noma navotela umuntu kuzoshaya mphakathi ukuthi iminyaka engamakhulu amahlanu sikhale ngezinqala sizinda sibe sinasi izinda kuzoshaya mphakathi ukuthi sikhethe umuntu esimthandayo kodwa ekhona osebenzayo kuzoshaya mphakathi ukuthi abantu behlale umhlangano womhlangano osazohlala phansi ngokuthi ingane inkunzi isematholeni phansi ngokuthi ingane ngoba esitolo kuthunywa zona ingane ingane iyathumeka inazi indleko sokuthi ibone imali ethunywe ngayo ingaqeda ngayo izinkinga zayo ingakho sithi thina sifuna umthami esehlalweni sobukhansela sifuna uthami esehlalweni sobukhansela sifuna uthami esehlalweni sobukhansela sihlala naye emphakathini sikhule naye emphakathini noma bengathini sifuna uthami esihlalweni sobukhansela sifuna uthami esihlalweni sobukhansela sifuna uthami esihlalweni sobukhansela abathi mushe eqenjini yey ningazodlala ngathi la baningi besuke emaqenjini beye emaqenjini befike befuna uvotelwa bevotelwa singaluthwa lalelani izifiso zethu lalelani izwi lethu lelizwi nje lo mfanyana okhulumela amaphimbo athule nokufuna uthami esehlalweni sobukhansela sifuna uthami esehlalweni sobukhansela siyamfuna simfune sesihlalweni sokukhansela inkunzi yazibeka izenzo zakhe sithinta umphakathi wonke sifuna uthami esesihlalweni sobukhansela sifuna uthami esesihlalweni sobukhansela sifuna uthami esihlalweni sobukhansela uyalekelela uyasiza kakhulu uyawalekelela amaciko uyabalekelela abadlali bebhola uyasiza ngemsebenzi uyakunika usizo olidingayo mvumeleni esihole sesivumile thina indaba ingathi nguye simbonayo thina sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sifuna uthami ehlalweni sobukhansela umphakathi wakithi bazali intsha yethu iqeda isikole ingayitholi imfundaze kufundwa mahala manje kodwa kekho sisukumelayo esilandela usize silidingayo nangu uthami uzokwenza asinayo thina indawo lapho kufunda khona abafundi bethayisela ulwazi kulolu abalithole kumfundisi umphakathi wakithi asinayo ilayibrari yomphakathi nangu uthami uzoyilanda amanzi asinawo ugesi awukho uma singakawutholi sonke asisho sonke sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sifuna uthami ehlalweni sobukhansela umtholampilo asinawo emphakathini wethu ngeke sigxobe ngeenyawo lendaba iyasihlukumeza kulungile wathathwa ke lo owathathwa pho kuhlalelweni ngoba asinawo futhi asinawo nemali yokuya kuwo ngoba uqhelile kodwa nangu uthami uzolanda omunye ongowethu ozoba senkundusi usiza umhlali wasenkundusi nangu umholi ozoletha amathuba emsebenzi ezoqasha ngokulingana imisebenzi ezomenyezelwa emphakathini usuku nesikhathi thina sithi sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sinabadobi thina emphakathini wethu abasiqedela indlala bezixoshela ikati eziko kodwa baphucwa zona lezinethi abazama ngazi ukubeka ngazi isake emsamo akekho balwela indaba yokuthi bethole izincwadi ezibagunyaza ukuthi bedobe khona kuyingozi ungena emfuleni kodwa ayikho imisebenzi sifuna umholi ozosisiza ngosizo esilidingayo umcinezela kanjani umuntu emsebenzini akawenzayo ekubeni ungeke umnike lutho sifuna umholi ozosakhela izindlu sonke sifuna umholi ozosibuyisela ompompo emakhaya ngiyazi kuzozwakala kuyiphupho konke lokhumani kuzwa ngoba nani vele senilahlile ithemba ngomphakathi wenu kodwa liyabuya ithemba nangu uthami sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sifuna uthami ehlalweni sobukhansela sifuna umholi ozokwakhela obaba nomama indawo lapho bezodayisa bekhangisa imisebenzi yabo yezandla sifuna umholi ozoba umhloli wamakhona khona emphakathini sifuna umholi ozoba umhlolo wezipilo zabantu umphakathi asinayo indawo yokuncebeleka neyemidlalo indawo yokubhukuda indawo yemidlalo yabantwana enkundusi indawo iningi nangu Thami uzoyiletha sifuna umholi ozonikela nangemfaniswana yesikole kubantwana besikole sifuna umholi ozosilethela sonke ama food parcel konke lokhu kulelekithi kulelekini sifuna uThami ehlalweni sokukhansela sifuna uThami ehlalweni sokukhansela sifuna uThami ehlalweni sokukhansela faka namandla kubantwana ukuze benisize uma senikhulile kusiza ngani ukuthi umntwana efunde eqede ebe asikahle ukuthi akekho akazomkhokhelela ukufunda esikhungweni semfundo ephakeme kusiza ngani ukuthi wakhele indlwe yodwa ozophila nayo nalabantwana obafundisayo sebeqedile ngoba balithola usizo lokuyofundiswa abayitholi nemsebenzi kanti phela isondo liyajika umzali ukhulisa ingane eyondle ifaka amandla ukuze nayo ikhule ithole amandla ukuthi imondle sifuna esizomthuma thina sifuna esimfunayo thina sifuna esizomthuma thina ezwe thina ukuthi sifunani esibuyele nesikudingayo noma kukuncane engasifihleli sicazelane sonke siwumphakathi na uyasazi nje isimo sasenkundusi mhlalo wasenkundusi abanye sebeze bahamba bayishiya ngakho ukuthi akuphile khona impila yikho khona uma ukhona seziye safakwa nekwagcwala emakhanda ukuthi siphile esiqiwini asiyibambeni ingawi asiyibambeni sivuke nayo amandla wethu amandla noshintsho kusezandleni zethu sifuna sizomthuma thina sifuna ofunwa yithina sifuna sizomthuma thina ngizwizwi elithi thuma mina nyathumeka sifuna uThami ehlalweni sokukhansela sifuna uThami ehlalweni sokukhansela sifuna uThami ehlalweni sokukhansela sifuna uThami ehlalweni sokukhansela siyasicelela siwumphakathi sifuna yena uThami esehlalweni sokukhansela sifuna uThami ehlalweni sokukhansela sifuna uThami ehlalweni sokukhansela ngalomsindo wesando bazovuma.